Yes,
and it sounds
Tim Cash on this one. Vegas crew, Dina Jedda got you.
Naikata maika mayoba la lumba. Team Beefy, mubongo na didungu rabato na init. Mwikesha mukalusa, habana mapanchira mge mudindo shida. Ptej kwira ndeti tinti shoro soko shib. Shijidinga na malapa ya burubuyo. Panto na nebo tema levo ya nayo. Hufo ya lipuda levo sikio na kwa tatapani nangu umo inga isangapa. Habana mapanchira mge mudita tata. Cause nebo na believer muri waba waba. Pamuru pada pene nga sama this cash crew up. Te habana nomba nafika na mavesi ya chiwaso. Kamele pa ule mwishi watite malevo. Mwema hita mawasha ni ganshi finish na mecha. Namba mwambala tamuwa itambila kati junya sapato. Hare kotera pa kejo short batani hawa mapofena danso. Kuminu takwa wapu ifyaso ifyaso.
The freestyle going on. I got can't switch phrasing young fly. Ah, tabanga shama rapa babakali. Ebeke femu iza babakali. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba. The freestyle going on. I got can switch phrasing young fly. Ah, tabanga shama rapa babakali. Ebeke femu iza babakali. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba.
Mpepa ya panomba bazala. Tukunka na murongo ngeshiru patishala. Na ikata gemu nga wapi minafurika babana. So bapi vile fiafurika. Gemu nga ni macho ndemu mamai gedi. Flow very sharp ya batula poti bedi. Edi baripa wakati yero bedi. Ala bipi ya bakwati koisani. Iwe betaba kutiba shani. Mwona pa umwona kwa tini we kuturapa. Gatu ambo kulapa nefidimba kuturapa. Difunga panomba bwonsa bambo kukunkura ni mpepa ya. Gaka wabandetila mashawa chipenda babana ndeba pera kofe poreji ni mbepa yava inebo high voltage fia noti defi basti udifitai.
The freestyle going on. I got can't switch phrasing young fly. Ah, tabanga shama rapa babakali. Ebeke femu iza babakali. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba. The freestyle going on. I got can switch phrasing young fly. Ah, tabanga shama rapa babakali. Ebeke femu iza babakali. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba.
Walombo la fulai ni shule itaine. Boyle safe spini na buku nsaini. Ndefuwa nangu ni pavantu na pena shiny. Mwana festi kiriwe ya felisti. Kiba alenje ba fulai. You are the one in my life. In my mind you written out baby fiabo fifi. Yoko zabao mebingi to fulange fiani. Mukasi efotu wabo mafula fia mafanzi. Mizuli efisi tosula bambuli. Udo bengale tabifu tunye tafingi luba. Mula nubali chipa kulifu bana. Baos kile yeka yeka ilanga fatiwana.
The freestyle going on. I got can't switch phrasing young fly. Ah, tabanga shama rapa babakali. Ebeke femu iza babakali. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba. The freestyle going on. I got can't switch phrasing young fly. Ah, tabanga shama rapa babakali. Ebeke femu iza babakali.
Team Cash na Vengas
crew. Ema rapa basele konomba. Team Cash na Vengas crew. Ema rapa basele konomba.